production.
Mweni chama kushingi Chikanga mwana pakupado ni kupushinga Nangu posiliza siku hulu ni kupushinga Kimweshu afunika opushinga Chino chalo mweni chama kushingi Chikanga mwana pakupado ni kupushinga Nangu posa kila nchito pata ni kupushinga Kimweshu afunika opushinga Mwana kupa hadwa pa mankalo kushinga Nekufukwa mwana mchalo vosya nekupushinga Osakala wa ulesi baliba muso wishinga Mwana mchalo ni mvuta osakalo kwa lala Unga nkale muka tondo nchito ni kudilinga Matupa kamba kamba bali mateko saina Osta te driver na wede luka shinga Naskipana kipana pushin hada nubika kabalika
Meti mood and the silver bet You have to push harder than let me tell you when I get
My brother jump out of bed Run, run, turn, just do your thing and jog on up this. Stand up, my brother, forget what you wanna. Wake up, my sister, you can be what you wanna.
Nothing gonna stop ya as long as I feel push. You gotta get awake, go to sit and smile too.
She no jalo when it's a pushing. She can't go on a back up, I don't need to push. I'm going to push it as a sequel, I need to push. I'm going to push it. Chino chalo mweni chama pushingi Chikanga mwana pakupadwa ni kupushinga Nangukosa kila nchito pata ni kupushinga Kimweshu wafunika upushinga
We don't know why we find treasure in the things that are killing us Do not forget, remember where we coming from The world of sin, people are dying Children crying, begging to be free with anger brain leading them to death Chifuka cha kupushinga Little girl getting pregnant from sick that's cool
Mr. Politician, don't forget the people in the ghetto
Someday are hopeless looking for the shelter Better hold them tight when they come around you Please help them push and tell them I love you Nangu ni kuleba kwefe kumangala midwife Kama tandis wa pushinga
Nangu ni mukula mumangala swaika Amene ya tangisa tu pushinga all the time Front pula we need you all the time Kaba umoyo ni wolimba kukunita wa pushinga
Chino chalo mweni chama pushingi Chikanga mwana pakupadwa ni kupushinga Nangu posiliza siku hulu ni kupushinga Kimweshu afunika wa pushinga Chino chalo mweni chama pushingi Chikanga mwana pakupadwa ni kupushinga Nangu posa kila nchito pata ni kupushinga Kimweshu afunika wa pushinga
Kasi ni kupushinga, kupushinga, ni kupushinga every day Kutamanga, kutamanga, kutamanga every day Ni kupushinga, kupushinga, kupushinga every day Na kutamanga, na kutamanga, na kutamanga every day Hey! Get right in the place, you know It's a music for texting You better push every time If you want a better life Yeah man, celebrate life
Chino chalo mweni chama pushingi Chikanga mwana pakupadwa ni kupushinga Nangu posiliza siku hulu ni kupushinga Kimweshu afunika opushinga Chino chalo mweni chama pushingi Chikanga mwana pakupadwa ni kupushinga Nangu posa kila nchito pata ni kupushinga Kimweshu afunika opushinga